bana kagogo sa sa bekhetsi nika sa aya sa Ketintwana encane vele bathi trouble uphumba nothimoni ubobha sobhidabula silethe umlilo kini vele samakhebuli bathi meseziwa montwana uzula ikhebuli lomfana uthela induku ubobha sobstrabula bathela induku kuwe muthi uzama ukulamula ibenza bengalali ihlukanisa ukhaphuli imejisha ubhithi vele bazojabula uphumba nothimoni bathi vele idabule idabule ubobha sobhidabula ubobha sobhidabula idabule Ngisabuka ngisabukasi ngujikichani Mekamuka mina jabula abashana Ngijayivisa abadala nabo takalani Konko, please bithi mamelwane Ntwana yami hamba uzungabheke emuva Uphusheleni intwana zibokhule buzi Imagine ngiku bithi intwana yenza umuzi Yakenza ngingalali wathi gogo khuzi Ntwana kushipiyana Ithi konko kwathi ngiphumele emnyango Bese ngena thina abavala amasango Senza isiphithi phithi sibashiye nombango Shoo, azanga ngomdlalo Bathi impili nzima vele shafele ntanga Kana kushipiyana Ithi konko kwathi ngiphumele emnyango Bese ngena thina abavala amasango Senza isiphithi phithi sibashiye nombango Shoo, azanga ngomdlalo Bathi impili nzima vele shafele ntanga
Abafana babili, abaningi bazobhuma bathi Bathi Major League vele thina sithi Ntwana hamba uzungabheke emuva Urayama ukura yena vele wathi Abaningi bazokwazi ukuyibhema Abaningi bazokwazi ukuyibhema Yibo labafana babili, abaningi bazobhuma bathi Bathi Major League vele thina sithi Ntwana hamba uzungabheke emuva Urayama ukura yena vele wathi Abaningi bazokwazi ukuyibhema Abaningi bazokwazi ukuyibhema Abaningi bazokwazi ukuyibhema
Lokishile one by one bacela impindo iyasho le beat angithi iyasho umsindo ufike nobani mina ufike ne mage so jive kanjani lobo subophi findo umfazi uyedwa khalonji lonjile ubiza ucela umsindo ubiza ucela umsindo umsindo hayi umsindo 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 impindo hayi umsindo impindo gogo kuza
hayi mfana kagogo
Abaningi bazokwazi ukuyibhema Abaningi bazokwazi